Awayiphimbisi baba wami. Ayi qondise baba wami.
Donge kuyenzeka. Mazobeka idolo phansi ucela umdala kusize kuzoyephena. Dona yami, dona yami. Donge kuyenzeka. Mangakhohlwa izinkulumo zabantu kuzoyephena.
Okay, I think it's the one
day. La maphupha ngizowafeza mina, ngithanda ningathandi ngiyentshela ngisho kusho mina. Le mpilo yami ngisazoyiphila, le ndlela yami ngisazoyihamba. Ngithanda ukubonga umama wami ngokungipha ithuba mina mama. Everybody has been telling me ukuthi ngiyifela and I'll never make it. Lezi nkulumo zenu azange zangenza ngaba negative. Ngaso sonke isikhathi ngihlezi ngibeka idono phansi, ngicela umdala ukuthi angisize. Every time, every night ngiyathandaza, ngoba ngifuna ukuwafeza la maphupho mina ngisazothandaza. Mazobeka idono phansi, ucela umdala kusize kuzoyephena. Twana yami, twana yami. Konke kuyenzeka. Mangakhohlwa izinkulumo zabantu kuzoyephena. Twana yami, twana yami. Konke kuyenzeka.
Ah, the boy is cheesy.
I'm a grown man, grown man. Bekukala ningikhuluma,
ngikhuluma,
ngikhuluma. I'm a grown man, grown man. Ngifunda ukuzimela, ukuzimela, ukuzimela. Nyazi baningi, baningi, baningi. Baningi, baningi, baningi. Baningi, baningi, baningi. Abafuna ukungibona mphumelele. Aleli thuba mina ngisazolisebenzisa. I'm so thankful,
thankful
and grateful,
grateful.
Kuzo zonke izitha zami. Ngiyabonga,
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 ngiyabonga.
If it wasn't for you, abamphumelelanga. Konke kuyenzeka. Mazobeka idolo phansi ucela umdala kusize kuzoyephena. Twana yami, twana yami. Konke kuyenzeka. Mangakhohlwa izinkulumo zabantu kuzoyephena. Twana yami, twana yami. Konke kuyenzeka. Mazobeka idolo phansi ucela umdala kusize kuzoyephena. Twana yami, twana yami. Konke kuyenzeka. Mangakhohlwa izinkulumo zabantu kuzoyephena. Twana yami, twana yami. Konke kuyenzeka.
Ethi ney'gwekwe.